Naguruka ngana mubihe Nakumenyera hazaza Oh na Je te jure ndagukunda And I stay by your side Yabirahiriye Iyo duhuje imboni mita ndemba Bikanyibutsa imana nkirukanye ragusenga Uyu mutima gufitiye inenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above yeah. Baby katugende Mikiganza tujye far away we. Nyumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Drumming, drumming close to you I will never, never, never leave your side Nyumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Baby katugende Mikiganza tujye far away we. Nyumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever Drumming, drumming close to you I will never, never, never leave your side Nyumvira uko umutima utera Uru rukundo ni forever
Ibi nibari inzuzi I don't wanna wake up Kwenye shida na raha Nuzarira habe namba Don't wanna lose, don't wanna lose you I'm gonna breathe my last with you I met a vow Meri talanchu kubiri nizira yungijima
Iyo duhuje imboni mita ndemba Bikanyibutsa imana nkirukanye ragusenga Uyu mutima gufitiye imyenda Baby nakupenda Nibyinshi bakubwira Ariko nujye ubyemera Such an angel from above